kola ebyo byokola binemya byankola kuva olunaku lwe nakulaba olunaku lwe nakulaba 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 mwana gwe namatira 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 yegwasanyusa omutima ogwange kenkufonye enzeka nesunge ne bwe buli bakale ngonkoye ongambanga nenkisa munange bizibadi bizibadi ye nza kukwatanga ensonga gudubadi gudubadi ye temva nkwesunga nze nawampamba sinza nakwetusa sinza nakwefula omukwano gwo bebi gwanyweza supasta wankuba nze wankuba 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 kubanga olina byokola ebyo byokola binemya byankola kuva olunaku lwe nakulaba olunaku lwe nakulaba 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 mwana gwe namatira 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 I never seen a boy like you nobody them like you let me hold you touch you kiss you caress you I'm in love with you njagala mvuge kukagali tegwansibya mukamoli ngonyumize mbozi za mapenzi sibya moto kazi no zibenzi omukwano gw'oligindo iye gwe yansika erio ndondaga sigino era kworo na sala wonze uwo superstar wankuba nze wankuba 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 kubanga olina byokola ebyo byokola binemya byankola kuva olunaku lwe nakulaba olunaku lwe nakulaba 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 mwana gwe namatira 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 walai walai when I look into your eyes I see you you and I we're meant to be you and I omukwano gw'oligino yegwe yandaga sigino nonsika erio era kworo na sala onze uwo oli muntu wa vibe ekinto kiwa daimu 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 baby you my daimu superstar wankuba nze wankuba 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 kubanga olina byokola ebyo byokola binemya byankola kuva olunaku lwe nakulaba olunaku lwe nakulaba 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 mwana gwe namatira namatira namatira
Ziki
nze wankuba 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 wankuba
Kula banda, kula banda, kula banda.